J for the sound. Buddha boy, you gotta spill our shit. Sugar boy,
Wordy,
champion boy.
I just come to buy.
Nilikutana nae klabu, toto lake manyema. Nyuma wigo fire, inacheza sensema. Kavu kavu bira kondomu, gori ni mfe uzima. Kitoka naenda kupima ngoma na ku wake up mpaka morning. Siku angale usoni nyoka za mpangoni. Weka wese tunapenda gawauni hizo. Teke michezo ya kuramba koni yo. Weka
life no stress. Diagoro life no stress.
Bonga cheza una doze. Ita shisha mwite na loze. Ita na chiga party ya ubalose.
Pesa chafu, loo safi. Nite baili ni kuite mlafi. Afu chafu, mali gafi. Zote zangu wakuna milafi. No stress, no stress, oh.
No stress, no stress, oh.
Ay, no stress, no stress, oh.